Mwaramutse neza, dore ikiganiro cyanyu cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com, naho Facebook ni VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Amerika ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu mu ijambo rimwe.
Arakeje kwa bantu bahinda
America ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com facebook voa radio yacu mu ijambo rimwe
ibyo mbira birahanya mu matwi Ibyumbwira no bupfa pa Cyo no hinduka
nyanya Ubutaramenya Nachizamenya Ni butaramenya Kumunari mundi Kumunari mundi kimwe nawe Kumunari
Munyabwenge ngira nawe kumwiyabura ukabumwe ukawuriwe wabihisemo kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakene si wowe wabihisemo sinundi wabibuhitiramo nukurimba nkurugamo yaguhanze yonyine niyizi kawahandi jubimenya
gucika muri rubanda ubabwira ku bwoko bwawe burutu bw'abandi uracyajijiriwe kutigira kubana b'inyange baduhaye urugero rwiza twese
Zengwa kundu waruza ya kundi mana tijezara bukwa Rika kumuto teza ni chirema chayo Kuhisa nze
niko nisa nze
America ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com facebook voa radio yacu ni jambo rimwe ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com facebook voa radio yacu mu ijambo rimwe maze rero mugire wikende nziza murakarama.
rutiswe genocide aho bavandimwe nabona abantu ndabasabira aho bavandimwe nabona abantu ndabakomeza aho bavandimwe nabona abantu ndabazirikana chibi chiru chibindi urupfu ni chachibi chiru chibindi ariko rutubera inzira inzira igani chiza chiru chibindi Ishema n'urukundo byanjye sibyo mvana mu buzima bwa hamusi sinibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndo munyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu Rwanda igibanzirizwa na ndumuntu ndumunyarwanda igibanzirizwa na ndumuntu urupfu nico kibi kiruti bindi urupfu chachibi chiruti bindi ariko rutubera inzira inzira igani chiza chiruti bindi iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanje kurugendo nayivomye mukwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo Kristu nibwo bwungani y'ubunyarwanda ubwo Kristu ubwo bwungani y'ubunyarwanda ubwo Kristo nibwo bwungani y'ubunyarwanda urupfu nico kibi kiruti bindi urupfu nico kibi kiruti bindi ariko rutubera inzira inzira igani chiza kiruti bindi urupfu rwunga abantu ni imana bahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data urwo rukundo icyo cyanga cy'ubuzima bwanjye urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo Nicyo cyerekezo cy'ubuzima Nicyo kibi kiruti bindi Urupfu nicyo kibi kiruti bindi
ariko